kadde kano tugende kate mu nsonga z'okwefumiitiriza ku kawuka akaleeta mukenenya tuyinza kubanga tukwatira tutya wamu okwongera okukalwanyisa kale olwaleero mu alipoota zaffe munange ez'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya tutunuulidde ebikoleddwa okukendeeza bamaama okuzaala abaana abalina akawuka akaleeta mukenenya nsonga ziizino buli kirooto kya maama kwe kuzaala omwana omulamu obulungi amulabe ng'akula nga mugimu bulungi asobole okubeera n'ebiseera by'omu maaso ebitangaavu kino si bwe kibadde eri bamaama abamu mu Uganda olw'embeera y'obulwadde obw'akawuka akaleeta siriimu bamaama abamu abalina akawuka akaleeta siriimu emyaka egikubiddwa amabega babadde bazaala abaana nga babasiize obulwadde buno kubanga tewabaddeewo bujjanjabi obutaasa abaana bano nga bazaalibwa Jamil Kayongo myaka 5-2 era alina n'akawuka akaleeta siriimu naye ekyewuunyisa agamba nti abaana be bonna balamu bulungi
nafuna 97 akawuka nina abaana 7 nze ni disconnect cup yandi mu kirabu eyitaso mulago abaana bali bulungi olw'ensonga nti bannyabo bembazaalamu tebalina kawuka
kino kisobose okutuukibwako mu nkola eyatongozebwa gavumenti eya elimination of mother to child transmission etangira bamaama abalina akawuka akaleeta siriimu okasiiga abaana baabwe okusinziira kunoonyereza okwakolebwa ministry y'ebyobulamu kiteeberezebwa nti mu mwaka gwa 2022 abaana 5.8% be baazaalibwa n'akawuka akaleeta siriimu olw'enkola ey'okutangira bamaama abalina akawuka ka siriimu okukasiiga abaana nga babazaala enkola y'okutangira bamaama abalina akawuka akaleeta siriimu okusiga abaana baabwe yeyongera okubukendeeza mu baana 7.7% okuva ku baana 213 mu mwaka gwa 2010 okutuuka ku baana 153 mu mwaka gwa 2022 okusinziira ku kikomeko Godfrey okuva mu kitongole kya Taso maama ow'olubuto alina akawuka akaleeta mukenenya nga talina bujjanjabi emikisa gy'okusiiga omwana we gibeera wakati w'15% n'45% wabula ye maama afuna obujjanjabi obulambikiddwa emikisa egy'okusiiga omwana gibeera 5% byokka
kakati omukyala tumutandikako nga yakafuna olubuto kasatu kitegeera nga tutandika okumubudaabuda tumuwa amazima agakwata kawuka tumutegeeza ngeri si gy'alina okweyisaamu obutateeka mwana mu masaŋŋanziro oba mu matiga gakwatibwa kawuka
Dr. Rashida Nazida musawo w'abaana ono agamba nti maama ow'olubuto olw'oba okumuzuulamu akawuka akaleeta siriimu atandikirawo eddagala
buli myezi 6 omukyala w'olubuto nga tukebera kye bayita viral load obungi bw'obuuka muki mu musaayi butuyamba okulaba oba eddagala likola oba terikola ekyo kyonna nga tutangira mwana kufuna ki kufuna kawuka kano
nazzi kuno ng'abakyala abamu bazaalira mu bamulerwa naye mu mbeera eno ey'akawuka kikomeka nnyonnyola lwaki maama ow'olubuto alina akawuka akaleeta siriimu tasaanye kugendayo
tetugaana bamulerwa nabo batendeke naye tuba twagala omukyala ono azaalire mu kifo ekisobola okumuyambako obutasiiga mwana kawuka ng'amuzaala
Dr. Nazida agamba nti omwana olw'oba okuzaalibwa batandikirawo okumwekebejja
baabikyusaamu edda nga tubakebera emirundi esatu naye kati tukebera hukisi 4-6 netumuddamu ku myezi 9 then nga tuddamu tukebera omusaayi nga awezeza emyezi 18 naye awo tetukozesa ndagabutono tetukozesa kano aka bulijjo HIV rapid
Dr. Nazida annyonnyodde engeri omwana alina akawuka n'atalina kawuka gy'aliisibwamu maama we
omwana alina kuba ng'afuna ali ku bbeere lyokka for 6 months why kuba mulino omwana ekyenda kye kiba kikyali so otandika ottabikatabika ebbeere ne kacyayi mu ekyo ekyenda kacyayi ako oba obuugi oba kyonna kyonna ky'oba otaddemu kiyinza okuleetawo akabwa ate kati jjukira HIV twetaaga bwetaazi body fluid contact kati kacyayi kwokyeze eki kwokyezaawo akantu katono kaleeseewo akabwa ate n'omuwa ebbeere tukiraba eyo contact wakati wa maama ayina probably akawuka akangi mu musaayi n'ekyenda ky'omwana olugira ng'omwana akola atya afuna akawuka omwana waba already ayina akawuka tu encouraging maama oku breastfeeding paka ng'omwana awezezza emyezi 2-4 gy'emyaka 2
eyo y'emu ku mbeera egoberera okutangira bamaama abalina akawuka akaleeta siriimu okukasiga abaana baabwe n'engeri y'okulabiriramu abaana abalwadde. Okay.